Re le ba Democratic Alliance re etetše bordara ya Musina le Hono. Re le re fitlha ra hwetša batho sa le ba ema di line from 6 o'clock mesong go ba fitlhela ka bo 10. Go tla go bontšha botse le gore the war against line minister e ba e bolela a ye go kene go la Musina border. Se sengwe se re se boneng ke gore the biometric system kene Musina ga e bereke. Di-official di frustrated ka bana go tšea 10 to 15 minutes gore ba kgone go profile motho. Di a staka tša ema ya tima ya tšea nako go ka retriever information. Seo se tloga se thitela line ene ka mo le gore re receive 15 to 17,000 people daily.